chambana mwaifaga panjini ukale wata standaze wanchon chambana mwaifaga panjini ipi mali yomdeni mai babo au babamba babini ipi mali yomdeni mai babo au babamba babini kumana jale kwande pa chos nalisa kumwa chal chingsa zinu wa kumwa moto cha chanika ngano adu kwande kwa nike bako tangano blad kikamu wa pasa kwa filmante ya dirayu uti mshambe ranjani samfiri ile mtenka tataka kupunga mtuna tuna mzendo. She ain't a little bit of a